kama mapenzi yangu ni mtama, nakupa wote donowa. Hicho ni umenika, hakuna waku kutoa ye. Hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli.
Najua nakupenda na wewe unathamini hapo sawa. Labda kimebakia ni change gear, niache ututu. Si unanitimizia, najisevia matandu koko. Mwenzako siwezi kudanda danda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peke yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa.
Forever and ever, baby. Feel me cause I feel you got me. Unajuaga vile
I'm crazy, crazy
for you, baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me baba.
Ooh, you're special.
For you mama, for me baba.
Hey, mapenzi lako.
Ona nachochea mama haupoi, imetia nanga meli haingui. Unanidekeza umeivanya toy, wanga bye bye, tuko paradise. Figa ika type, toto number 8 size. Niko benza night, tukotana next time. Squeeze na nene part and an enjoy. I need forever and ever, hey. Oh I hate, oh I, oh I hate.
Genius.